akwatidde ekibiina ekya NRM enjero okunoonya entebe y'obukulembeze bw'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Falaasidde abantu b'e Kassanda bakole ekisoboka ku mulundi guno balonde abantu abava mu kibiina kya NRM kubanga bwe bataakikole bajja kwongera okukwebera ku ludda olw'obuweereza obwa gavumenti. Museveni agamba nti Kassanda eri bubi nnyo mu nsonga z'obuweereza ku ludda olw'amazzi bali kundwa 32 bokka abalina obusobozi okutuusaako amazzi amayonjo nga kino akisinze kukisiba ku mbeera ey'okulonda abakulembeze abatabasakira nga bakudde obunya gavumenti. Museveni asinzidde mu kakuyega badde Kassanda era n'agamba nti ekiseera kituuse bakyuse mu nkola lwe banaasobola okufuna obuweereza obunaabagasa.
Kubanga bwe ndabye mufayiro wano nneewuunya ku kigambo ky'amazzi Kassanda ekyali bubi kati bw'olaba disitulikiti endala zempiseemu 8-9 balina amazzi kati nkitegede nti wano mwakola ensobi ne mulondo wa opposition ne mufuula chairperson wa disitulikiti yamu kati awo yeetuze tebamukaabira kati mwetaase temudda mukulonda ba opposition tebalina mugaso gwonna n'olwekyo kati naye na minisita wa Luweero ali wano Anus Kawoyo abantu bano munange tulina okubalwanako wadde bakola ensobi naye bantu baffe mubadukirire mukole ku kigambo ky'amazzi nange ngenda kukiyingira.